exclusive
yo
afrify.com
shabe pana ba ipeka nje kulifi emuntu mwashawo lelo kumfu breezy na T Wayne kwali bako ile scenario ile ya kwati abengi taba believe amuli kama mwaishi batoko yaba
what goes around comes back around I don't know why in me wishe ni kama kama Njeveniko wishe ni kama kama Njeveniko wishe ni kama kama Imwenjeveniko
Once upon a time Bize mwishita mwiko Hemo tuwali kofetais No mugeo chipo Fede ambide vyo wino Kwa tifeni mita Fede ambide pazilo Kwa tikesi Kwali fimo fiyati tike Mlandu wako vudi shofo ini ambu tweake Anshanika Haike tuwe kuchi kuiridi Ansakamika Bantumi na mapiks Nasatarika Na iso sheshe ushi kuvonse No kulande fevipa mweo wako wonse Pakuti vika mutitiki defyo anchita Huku fiatule ya mkwenda kwa nshita 5 years later Halisha pofoni Atikale fiapua ena na watoli
What goes around comes back around I don't know why in me Wishe ni kama Kama yeah Njewe niko Wishe ni kama Kama yeah Njewe niko Wishe ni kama Kama yeah Imwe njewe niko
Nalishwa pumdala I think Lishin was day in day out in Pachala Lala. At Kunmo Kalipun Buana Bakash big house, Tababia Bana, life Yawa Molu, what the Menoku in Basana. Ha, Nitala Lala. Asashta company, Ashta Fama, I saw Pokulandan back to Zambia, Futa Kujem and Chambo, Kafia Kumania woman, Yalaba Job together and a family. As our blinded Nama laughing, imagine Ukia Kusha woman, Kumuleta Muzambia demanding at. The wife Nabana Bale, Abadim Papa, Tamomens about years. Ukwesho Kumu Shop of Fubachu, that nobody cares. Our first day was after 5 years, after I focus on 4 years. Charlie Wake. Mochi le di chile nchito cha ingila Kula bumu na wale washa ingila Chai sa mshapa mabwe hopeless Asa wafetch we baby As a result I'm
What goes around comes back around yeah. I don't know why in me Wishe ni kama Kama yeah 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 Yewe niko Wishe ni kama Kama yeah Njewe niko Wishe ni kama Kama yeah Imwe njewe niko
It's got to be exclusive from afrify.com.
Top music.
Private label, Death Row Music.